exclusive from MalawiChoose.com.
Yeah. Black Nina, I say. Kezen.
Oh.
It's experience in the world.
Nimapangisa, ziko kuzungurira Kukara shingo, zinari vino Kumapano zadusirira Ena ata, awezi Gati atachaka, jikondicha
Ndikudziwa kawa uli nayo koma kusweka kwa ntima chikondi chilipa kwa ukazamba kuchita imeneyo ndifao ena chikondi ama chimvera munyimbo ama lakalaka akanango kala singo koma okondana naye ama dziwa alipo realize sinkani ama luzi chikondi chikakoma ukoza kumwela nsuzi kupanikizana wina ndikunena chuzi mautenga achikondi mpaka na munyuzi tamvesela mami umasowa jani ikakala vero ndili nawe mapulani ungodi Tawe ndi nyengo zandipa sabize Ndijifuwa jake sinenga magunamize Koma chikango yamba sinenga za jimalize Kabe chikondi cha fake chimbira ni kukise
Ndili na jena Kakakale kale Ndiza pesa Zomu kondeleza Kakakale
Majulu sandali Mukamalo njeza musamaka iwale Mauanga abwela kamosi Sini mafunaso kukesa misozi Chomwe ntima wanga ukufuna lelo Ningo kala na yeo ndifeka velo Tiendele limozi kaya ndi mapempelo Ambuye musamale banjalanga Wasapeseke mbafa ina yosalanda Gadi ntiti hili yanga Ninamaka Gadi wandifeka ingi Ajide manta Chimwe mwejiri saya ya Chikufa kukumanda wawa Chikondi chikufumba timawawa Ena akamati wona siku mawawa Chite yago inakwela pamu
Waine Ndirina jena Wakakale kale Ndisa pesa
from MalawiChoose.com, another one.